umuzingo w'igitabo wandikiye kubiyemo amateka y'ibyahise araho nanditse ngo wibuke iby'imisozi twazamukanye amaganya n'ibirusha hari imijambo rizahabya kwahutigezaga wahatumye isengesho rikahagera none ryakara rya ku muriro wakojejwe ku munwa ryabaye umuyonga kuvuga iby'ubwibone twatuvungukira twibyo waryaga ntitukinezeza abakene nturajwe inshinga nuko babayeho intambwe
intambwe yo gutangira imihigo wahanye n'ijuru yatangiye ubwo wibonye imbaga wasendeye
izuba ritanga umugisha
yarakumuritse uri yamamaza
abaho kwamamaza
uwasubije isezerano
kwiratayo
kwirata ubutunzi n'amazina y'ibyiza
ntakintu
byamarira
kubabwira wa mugabo
ukomeza ihembe utanga ibyiringiro ubuzima bwuzuye
kubabwira kw'abakunda
ukomeza ihembe utanga ibyiringiro ubuzima bwuzuye
umunyabwenge amenye ibyakora ibyavuga bikamuhindura umwigishwa utandukanye n'abatambyi bahise uwo ni umenye ikinyejana tugezemo ko atari icyo kwirata ngo yivuge ibigwi ahadakwiriye umunyabwenge amenye ibyakora ibyavuga bikamuhindura utandukanye n'abatambyi bahise uwo ni umenye ikinyejana tugezemo ko atari icyo kwirata ngo yivuge ibigwi ahadakwiriye erega uwamenye ikinyejana tugezemo ko atari icyo kwirata ngo yivuge ibigwi ahadakwiriye intambwe y'uwaretse ijuru
intambwe yo gutatira imihigo wahanye n'ijuru yatangiye ubwo wibagirwaga wasengeye izuba ry'umugisha ryarakumuritse uriyamamaza aho kwamamaza uwasubije isezerano
n'ukuri ntukazindurwe
ntukazindurwe no kuvuga agaciro k'imyambaro
wambara
mu maso y'abambaye ubushwambagara
kandi
ntugaterwe iteka
no kwerekana umubare kuba
adafitaho wasegura umusaya
gushimagiza bizaba inzozi
gushimagiza bizaba
indoto z'abagikunda
zirotwa n'abagikundiranye
uzamenyesha bakubwira
uzamenyesha
bakunze
kwivuga
ko bari ku isi
ko bari ku isi nk'abahamya b'ijuru
kubw'ubu muntu ntukazindurwe
ntukazindurwe no kuvuga agaciro k'imyambaro
mu maso y'abambaye
ubushwambagara
ndagukunda ntugaterwe iteka no kwerekana umubare kuba adafitaho wirata ubutunzi n'amazina
amazina y'ibyiza
ntakintu
byamarira
kubabwira wa mugabo
ukomeza gutanga ibyiringiro ubuzima bwuzuye
kubabwira kw'abakunda